awusemhle tshomi namhlanje
hayintona ngomgarando loku film yayizolo uthi aniboni izolo
hayi
umgarando hayintona ngomgarando loku film yayizolo hayi izolo bi film yo adi bulele wesizo izolo yo ngomgarando lo sithi ku film yayizolo
ukusa ngathi
kaleni boni izolo
Yu
bendi abantu basene mblab
suppose
emehlweni ubuhle bam
Jobu bukisa ngathi izolo
kahle abantu basene mblab izivubeko zobuhle bam bayizolo.